Isaiah 12 verse 1. Uyakusho ngalolo suku ukuthi ngiyakubonga Jehova ngokuba wangithukuthelela, kepha intukuthelo yakho isibuyile uyangiduduza.
Verse 2. Bheka, uNkulunkulu insindiso yami, nginethemba ngesabi, ngoba Jehova, uJehova ungamandla ami nehubo lami, waba insindiso yami. Verse 3. Ngalokho niyakukha amanzi ngokujabula emthonjeni yensindiso. Verse 4. Niyakusho ngalolo suku ukuthi, bongani uJehova nibize igama lakhe, nizazise izenzo zakhe phakathi kwezizwe, nimemezele ukuthi igama lakhe liphakeme. Verse 6. Hlabelelani kuJehova ngokuba wenzile izinto ezinkulu, lokhu makwazeke emhlabeni wonke. Verse 6. Memeza ujabule wena ohlezi eSiyoni ngokuba mkhulu ongcwele kaIsrayeli phakathi kwakho.